Ne uru guok
Wogini
Ne uru guok
Wogini okao kasiro kure biro uoke abongo
Summer, 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 summer. Ahora ya Mombasa.